tartankan ciyaaraha heerka saddexaad ee uusan muddo ka dheereeyay garoonka Bolooniga lugta ee Dr. Ayuub ee magaalada Baydhabo, kaasoo dhexeeya kooxaha heerka saddexaad ee magaalada ka dhisana. Tartankan yaanka dambe waliba aan iska helinaa kooxo FC Daarussalaam iyo FC Booshaal, sidaasna iyo guulo ka raddii kooxda FC Daarussalaam meelaysay lagugu doonsiiyay abaalmarintii guddiganka talagalena, meelaha kooxda lamaadna iyana lagu doonsiiyay abaalmarina. muhiimadda aan ku wiinay xiriirka Bolooniga lugta Koonfur Galbeed ee tartamadan qabadeen yahay tiitoo dhalinyarada laka dhiirigeliyaa in dalka kiisho si nabad ee ku roogaan, isla markaana laku xoojiyo isdhexgalka bulshada. Madaxa tartamada xiriirka Bolooniga lugta ee Koonfur Galbeed Soomaaliya, Axmed Sankuus Xasan, ayaa ku warbiyey marxaladoogii uu sahmaray tartanka heerka saddexaad ee degmada Baydhabo.
May baan indhow gabaayay horyaalkii heerka saddexaad ee degmada Baydhabo oo muddada oo dhowrka bilood hadareeri may baan ku mahadnaqaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala oo aan indhow gabaayay si nabadle oo dhibaateen ku dhiin indhow gabaayay Ilaahay ku mahadnaqaana. Tida kale horyaalkii oo toddobaadkii lix kooxood ku qaadeen oo intaas loo dareeri mayba geeka gabagabadii isqoyana kooxaha FC Booshaal iyo FC Daarussalaam, taasoo ku guuleysatay kooxdii Daarussalaam. Mayba lana kooxo dhammaantii oo hambar ilana dhammaantii may baan rajayna horumar iyadaa maasintii. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Ana ku mid ah taageerayaalka kooxaha tartamaa iyo waliba yanu ku hadalayna dareensho ciyaarta laha gebigebiyey iyo onan hambalyana kooxda Bolooniga lugta ee Daarussalaam ay ku guuleystay koobka heerka saddexaad ee magaalada Baydhabo.
Walaahi maybuwa wal hadalay ilaa ka qeexa korma ah saad aragayt maybuwa de ma is erowlanka geega cusub ama garoonkan kooy oo aan la soconayo yani tartanka inta ku socda inta CA aan ma aamino koranta CA la dheelay final je yani saad iyo aragayt maybuwa garoonka meel binaag ma le ee waa ayar eed iyo eedlin wada sugay oo eedlin hees badan kulli dareemo qorto toddobaatii dhowr koox yani lamadi koox final ku kooyti maybuwa intii hayna yani wal sahlan ama la erow kor wal nasiib meel ku kooyeen marka saas dartii ya sababtii intii kulanka nagada kulan oo aad iyo aad buux dhaafay oo kulamada kale ku qiimo badan laa imi ku duwan yahay dareema kordhe qof walba dadaal iyo isinta ka kooy in bandhigyadii iyo sameeyeen maadaama qof walba kulamada fiirsaday saas dartii marka kulanka mailing aragay kulan aad iyo aad hamaasadeysan oo aad iyo aad intii saas dartii sababtii yani intii kulamada kale ku duwanaad baan ku hamaasad badanaa sportska in aad horumarka ka dhiganta waayo ma araga jarna in heerkan amal walwada dib garoonkani dib leen usbuunaysi ada ka aragayta ciyaartoy badan oo tayo leh oo geeka heer isteed aan qalamaan tii oo garoonka ku baayeen iyadana ka faraxsana mar walba ma jeela ma ila raaysatay tartanka mar walba si isku qurux badan isan socdo yani is bilicda magaalada iyo meel raays ciyaartoy farsamo leh oo badan ay ahaan bata oo yong haan ahaan oo aad dhiilay intii mar walba iyo dhiilan
dareenka geega aad iyo aadanka asni 44 wuliba meena may guulaysay guul in dambaytii oo nin sugay haddana ba zerbiya koobka ma ku qaaday ambitaan qaaday alxamdulillaah shukru haddana may raajay in tan zerbiya in qaadoon haddana may bay aad iyo aadanka faraasana intana koobka qaado dadka dhigay oo yoon meena in bootaan kooda geega si markaas indhiyo ka aragaysay meela saaray in ka soo dumiina gool badan dambayna oo isku aqni haddana waa ka aad iyo aadanka faraasana alxamdulillaah shukru
ka dhaw walaahi kulanka ciyaarta finalka geesiida yar qurux badan ha dhikeen lamada kooxba kolay lamada kooxba ma inshaal baahad isku mid leeyeen ana kooxday way baaysan waaye baaysan ma taageeri wiin aha keegana booqasho ciyaar wanaag fiirsi leen kooy maasha Allah yar qurux badan ha dhikeen laakiin may boo guul may ratay salaam inshaagada maasha Allah si markan ha galaa iyo saadeed horta eeda inshaal dubinto waa may laha mar walba dhalinyarada waa sportska hoggaan leh may la dhalinyarada sportska kidi ay kidi giliyay kulan taageeri wiin aan mar walba inaan yeeyno ana kooxyaalkeena kale FC Baydhabo ka marro la qowday laakiin hadda booqasho leen kooy lamada diin isku mid leeyeen haayanti habadin way la hambar iyo nasiibkii Ilaahay saaxiibi Daarussalaam ciyaar way buuxsaday dabcad imado waaye 90 ka dhanka intii ku dhamaa soo horta ciyaar badii meero korobo way buu marka kaambi hore ciyaar uu tii fay lahayd tii Daarussalaam hal gool iyo wara ka badti kaambi dambaska nagada in ka soo booshaal weerar lahaayeen haddana way buu nasiibka iyo saaxiibi Ilaahay Daarussalaam daday gidan booyna boorsho roos ku qaaday safarad ka lahay roosada la siina may la halamada tiim kulay yar wanaag ha bandikeen booshaal way la kulay garabkiin lay badiyay siina ku xumaateen la midin bisin hanbaliyeeyay qaasa darma Daarussalaam may la hanbaliyo laakiin tiimkay bay
ciyaaro waliba iyo kumid ina waliyaabo dhalinyarada iyo kumada daaliyan isla markaana la ku xoojiyo kora horumarinta nabad iyo isdhexgalka bulshada intii kala